kuptika.
International.
Prefer cocoa tempia.
Make sure my.
De mi baba jinke mbula the other day buri kagero.
Serious.
Fuck your shoes international.
Nineflavor.com.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Nuti na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. What mo balundo? Uoku wampela balundo. I want some real money. Palo, not love yam kasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Tete nkupeko fika solo kanondo. Ichita chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo. Yeah. Avenga chupako barondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo.
Hey, if your mouth think about it, about what you were kembo kembo broke duty. Mune salava kukunka, wali mona poka malasha, densha heavy duty. You were kuwa mpela balondo, numa love to uchush mwaba femkondo. Can you handle maintenance week, every week kuwa kwa nisha iwe konto. Tell me pondo, I'm not just your level daddy. My type ni badia mashuga daddy. Tap tap unka TXNID. I'm not that break you like yo, buddy. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Nuti na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. What mo balundo? Uoku wampela balundo. I want some real money.
Palo,
nuti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Tete nkupeko fika solo kanondo. Ichita chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo.
Yeah.
Avenga chupako barondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo.
Iwe aba bombe, dakana sano tufipo tuwa mabondwe. Songa tetu chita po step ya bombe. Kuwa kwa nisho kuntwa na kubiri kufyaro mutele. Fwene niye mnene murumendo. Kwacha kwa chira mpuisha time kanotora. Kene type ya variotora. Wirai mwana butunya roala. Mwana, bote ansa mpatuma na mukabongo. Favenso na ngubife soka tuweba kaviongo. Aka, kaibika fiatika mongora. Kwa chero kenga kuingisha kukalongoma.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Nuti na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. What mo balundo? Uoku wampela balundo. I want some real money.
Palo,
nuti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Tete nkupeko fika solo kanondo. Ichita chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo.
Yeah.
Avenga chupako barondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo.
You
know what it is, right? Bano. And I'm choosing
international. Young Bliss.
Managers, there are your ink. Pablo BMB. Big Swab Panosaka. Cast Cat. Catman. So serious.
Nineflavor.com.
The mass.
Government. Mr. Lukuniswari. Boss Evans. Mr. Fumi. Will. Then. Ali Dori.